sana walimwengu wengi vipo ni shida. Wimbo wa shida umetia fora sana walimwengu wengi vipo ni shida.
Ngombe na mbuzi, kondoo na vingine.